isticmaalka maandooriyiga ee dhalinyaradii wili ee dhibaatada caafimaad ee inkuwiin wadamada sida Soomaaliya iyo wili bahaankiyaala geeska Afrika. Nasiib Doorse way bajare ira badan oo shal dubun oo dhalinyarada ayare oo helo kora maandooriyalka noocyaashay shal dubun aan sayti oo ku gadado meelo qarsoodi ah oo markaas la ka gado. Baydhabo way ku jare dhalinyaro badan way isticmaalo maandooriyalka aan sayti oo inta badan ka dhah isticmaalo meelo qashan qubke iyo wili boholo wayna jare awlaad dan daayir oo isticmaala samaanduuriga hadaba sida dhalinyarada gaar ahaan han daadi oo eedka in yarta loon ku way gali kor isticmaalka maanduuriga iyo ona lan soo beew xanaana iyo walbarashiyo nololiyo ku ku bedelan tan hadiyo ka jaran waa ku gudoomiyaga dhalinyarada degmada Baydhabo Isaaq Duwaysan oo sheegay in dhalinyar ahaan iyo ka dadaalayaan in iyo markaas ay tii soo biyan xaroma iyo waliba dad dadkaas ay tii xanaanayo
dhalinyaradan ama ciyaalkan yar yar darbajiifka oo magaalada roo insan aragay tan awl wuu imbaahnina in leen hal xaruun dhan celin ah oo ciyaalka wal ka baraayo la ka xanaanayaayo in hal shol ka warhaayo caafimaad sho iyo hungurisho iyo meel raay wala dhon meelin ka saaro in leen hal horto muhiim ahay tan kala way waa iglintan go muhiim soo horto qaabno aas hoob leen samay aan wali aaminsanahay in wal hagaagayaan in xaruun hoob leen helo hay'ad haatay dawladda haatay ka faal qaado ciyaalka suuq warahay ee muhiim ah tan tan lamaad way kale la ku wacyi gali karo ciyaalka islaanaha in oo goobo iyo roogan oo kale oo walaasidka isticmaalayaan inta badan haddii boholo roogan boholaas oo kale leenseeda oo luu ku wacyi gali walaan sheega wala isticmaalayaan meelaha ku gadaayaan naftirsho hata la seedo meelaha ku gadaayaan naftirsho li hiro la ganaaxo maxay aheeto na sharci leen hal eedayna muhiim ah ta
gudoomiyaha ururka dadu maxamed ajab iyo usiin wayba isku dowaysada dhalinyarada loon ku wacyi gali koro maandooriga waynu sheegay in yen baahanta arintun howl badan oo ay isku kaalaan dawladda iyo bulshada
wal kasto markaasi qofkaasi meel shay bedelo kor isticmaalayaan hadaba hadii intaas awlaada soo biyaayaan meel ku filada kor meel ku filada in oo dhibaato oo markaas anagu ofiyaa niba diskaab uu soo biifan in is soo biif in is walda hobo koolis way in is wal boba in is walba wal dad dhibaatay in gurmaylar hata in wal kufsad in wal diliyan hoosata marka awlaadan oo qaabkaas ka korahaaya may yaani dalka dhibaanka jar runtii dhibuyan dalkanka jar degmadanka jar bulshidanka jarta deegaankanka jar hadii awlaadaasay in geek lan qobana wali ma la ku yaabaa in diljeysadan in fursado oo soo koolidi weydiyo hooba lan kun gaaday tooridan gaaday masaaladan gaaday lankaas dhaw hooba leh si lan doona la tus walba ma la raahay lagu faa'iideysan wali ba fursad furan waa qaban in lagu faa'iideysto kor marka walba ma aab weelo in dilka wali ka sugan yahay dhaba ma la raahayso dambe iyo mashal og wali fiiray kastaas kooladu suu ku helo
dhalinyaro badan oo ka dhaqan Baydhabo iyo Weyba iyo Xilugu iyo baahniyada daryeel iyo wacyigelin ka saabsan in loo ku wacyigeliyo arrimo la xiriira maandooriga